Geto limevaa suti, geto limenyonga tai. Kwangu lete pesa kwa duli peleka hai.
Chini na sasa tuko juu, chini kutafuta pesa, pesa Mr. Blue. Hatulali tunakesha, nanana. Tumetoka kwenye kisa na tunanga. Tipeke likipigwa utacheza, ilala kwa chini puto heza. Kinondoni wanasema mambo ya feza, naitwa Mkandekwa na mechafua meza. Kwanza hard times sikate tama, kila good times sisahau nja. Usifuge chuki mana haitosaidia, mbona fuge mbwa tanesa kukulindia. Dunia pana mtu moja hawezi kuja, nesa kupendwa mazese sisa kukata. Mr. T, wa, Mr. T, ta, ronga dundo kama kengeri ya kanisa.
Nyumbani na magani mengine siende. Nasita piga hela hilo jinga tuchukie, wakipika majungu siba skio siwa skie. I say DTA don't trust anybody, time for the Monday. Kwana ngumsi lale
anapozi soma,
acha situ kesefa. Kula tungi na madem paka mwisho anaha. Kuna kitu choma, so muda wakushanga. Kamu napenda ram, kwani wena chapa.
Wametoka mari ride, wamiri ya sida ja.
Istambawa, hivi ndo na pa. Istambawa, ain't nobody can stop. Cheza sika nyange waya, cheza huko on fire. Yule mtoto na mjua mekua mtoto mbaya. Istambawa, hivi ndo na pa. Istambawa, ain't nobody can stop. Cheza sika nyange waya, cheza huko on fire. Yule mtoto na mjua mekua mtoto mbaya. Batman, watch out, watch out, watch out.